Exodus 19 verse 1. Ngenyanga esithathu emva kokuphuma kwabantwana baka-Israyeli ezweni laseGibhithe, ngalona lolo suku bafika ehlane laseSinayi. Verse 2. Sebesukile Refidimi, befika ehlane laseSinayi, bamisa ehlane, u-Israyeli wahlala khona phambi kwentaba. Verse 3. UMose wakhuphukela uNkulunkulu, uJehova esentabeni wamemeza kuye wathi, yisho kuyo indlu kaJakobe, ubatshela abantwana ba-Israyeli uthi, Verse 4. Nibone lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe nokuthi nganithwala ngamaphiko okhozi nganisondeza kimi. Verse 5. Kalokhu uma nilalela nokulalela izwi lami, nigcine isivumelwano sami, niyakuba yigugu kimi kunazo zonke izizwe ngokuba umhlaba wonke ungowami. Verse 6. Nibe ngumbuso wabaphristi kimi nesizwe esingcwele, yilawo mazwi ozakuwakhuluma kubantwana bakwa-Israyeli. Verse 7. UMose wafika wabiza amalunga abantu, wabeka phambi kwabo onke lawo mazwi uJehova amnyale ngawo. Verse 8. Bonke abantu baphendula kanye kanye bathi, konke akukhulumileyo uJehova siya kukwenza. UMose wabuyisela kuJehova amazwi abantu. Verse 9. UJehova wathi kuMose, bheka, ngiza kuwe ngefa elinzima kuba abantu bezwe. Nxa ngikhuluma nawe bakholwe nguwe kuze kube phakade. UMose walandisa uJehova amazwi abantu. Verse 10. UJehova wayesethi kuMose, hamba uye kubantu ubangcwelise namuhla nakusasa, bahlanze izingubo zabo. Verse 11. Babe sebelungile ngosuku lwesithathu, ngokuba ngosuku lwesithathu uJehova uyakwehlela entabeni yaseSinayi emehlweni abantu bonke. Verse 12. Wena-ke, wobamisela abantu umkhawulo nxa zonke uthi, xwayani ukuba ningakhubukeli entabeni, ningathinti umkhawulo wayo. Lo othinta intaba uyakubulawa impela. Verse 13. Makangaphathwa ngesandla, kepha impela uyakukhandwa ngamatshe nokuba ahlatshwe ngemcibisholo, noma kuyinkomo noma kungumuntu, akuyukuphila. Nxa icilongo likhala linganqamuki, bayakukhuphukela entabeni. Verse 14. UMose wayehla entabeni wabuyela kubantu, wabangcwelisa abantu, bahlanza-ke izingubo zabo. Verse 15. Wayesethi kubantu, anoba senilungile ngosuku lwesithathu, ningasondeli kowesifazane. Verse 16. Kwathi ngosuku lwesithathu sekusile, kwaba khona ukuduma nokunyazima kombani nefa elinzima phezu kwentaba, nezwi lecilongo elizwakala kakhulu, bonke abantu abasekamu bathuthumela. Verse 17. UMose wayesebakhipha abantu ekamu ukuba bahlangane noNkulunkulu bema phansi kwentaba. Verse 18. Yonke intaba yaseSinayi yathunqa umusi, ngoba uJehova wehlela phezu kwayo ngomlilo, umusi wayo wenyuka njengomusi wesithando, intaba yonke yazamazama kakhulu. Verse 19. Kwathi izwi lecilongo lalilokhu lizwakala kakhulu kunakuqala, uMose wakhuluma, uNkulunkulu wamphendula ngezwi elikhulu. Verse 20. UJehova wehlela phezu kwentaba yaseSinayi esiqongweni sentaba, uJehova wambiza uMose ukuba eze esiqongweni sentaba, uMose wakhuphuka-ke. Verse 21. UJehova wayesethi kuMose, yehla ubaxwayise abantu, funa bafohle ukuba babone uJehova, kufe abaningi kubo. Verse 22. Nabaphristi abasondela kuJehova mabazingcwelise, funa uJehova abadumele. Verse 23. UMose wathi kuJehova, abantu abanakhuphukela entabeni yaseSinayi ngokuba usiyalisisile wathi, yimisele intaba umkhawulo uyingcwelise. Verse 24. Wayesethi uJehova kuye, hamba wehle uze ubuye ukhuphuke, wena no-Aroni enawe, kepha abaphristi nabantu mabangafohli bakhuphukele kuJehova, funa abadumele. Verse 25. UMose wayesehla waya kubantu wabatshela.